era kwenjagala ngatali wano oli omwana mwakala wabula emmere nkirekane wola omukwano gwe gwasesera gundi musayi gwanyingira onakikola ntya kumukumira wendaba wabula eddakiika nfa ono baby nsali n'omukwano gwatala ukyali omulungi ogumukwanira ani anetololosa anetolosa anetolosa omukwano gwe kweibula utali nsenumirwa ebyo byeyekosa ngalinize wasekanumirwa era wayogera nzirika wabula pebi wakula wakula ebibala olina akabina olina akawato oyogeza kisa kyokka nerije wangezeka sinjagala njagala omwana nerijembe atakyagala yetukekula nerijembe omwana mulungi muyonja alya n'emiyembe nerije ayagala nyemirembe yalina byenjagala ebirungi nerije wange omukwano gwalina musufera nzekuma nze njagala nerije mwagale mutwale waffe bamulabe atukula talina yadde mbalabe tukumba abalabe kibalume kwetumise batulabe wenafuna omwana sefasa omukwano gwense bwanzita buli kyalina era kimala obulungi bwense bwanjuna nkola pulani mwanjula mubazadde banga bankuza nanana nsanula nsanula yankwata nanyesa bweribadagala yanunga tututu kuntuja omutima gujula kwabika seyangamba okuseka ddagala mbuuseko olwawo kadiwa kyofuula onsanga ntikanze sinjagala njagala omwana nerijembe atakyagala yetukekulwa nerijembe omwana mulungi muyonja alya n'emiyembe nerije ayagala nyemirembe wants to love or not money utayomba yomba wadalira mukeneka lunakwalwe sunga wendire tenge kemba omukwano yakukweka aguchira yonzezeka omwana mwagala nyonkole ntyabanange omukwano gwatuka mmeme yange nse njagala muche wano baby mutwale mukweke wali wala mubireye wala dala muteke kenchikomera ngeranza chekumira abantu besinze bantama obabyabo tibatwembeza buli kyenkola kibaluma kola tuje kibalume my baby before we don't get it you the one having my heart just promise my baby that never break my heart kubanga ufawo mpuli sanuka tewobawo kumbona ebimyanso munkyamukirira kola koleiteno tekateka simeiro sekambona meino awululululu